Nisikia ibu ya nini, nimekuja na nani apa mjini. Yani kuna watu wana umimi, hatusalimi kisa mumini. Hajui godi wa kwetu sote, ulipo yupo na we popote. Hata kama nyumba za ibada tuendi wote, nafanya ibada nkiwa chumbani. Ina maana kuku kukubalika, ni lazima kuku kudarolika. Kupata kazi kuku kukwaminika, ni lazima kuku kutumika. Nimeshafanya mo kama mjini basi mtoto kariako. Yani nimeshashika do, nishawahi kucheza kamari kwa roho.
Wanangu kambi kambi popote kambi, tunalewa chochote bora miyumbi. Nimekuzidi vingi mpaka dhambi, ila usishangai motoni siendi.
Ina maana kuku kukubalika, ni lazima kuku kudarolika. Kupata kazi kuku kuaminika, ni lazima kuku kutumika.
Wanashindana na Mungu wao.
Come slowly, come so so so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao.
Wanataka kushindana na God.
Oh God.
Wanashindana na Mungu wao.
Come slowly, come so so so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao. Wanashindana na Mungu wao.